tata amadretɔlɔ, etɔlɔlɔ, tsi mawu xonukunɔ nɔwa, mɔe ɖe sɔ elãwo, afɔ amenetɔwoe, xeviwoe, ya bɔdo ɖikinu le tɔdzi hɔ me o. Nɔwa eɖo to. Nɔwa, asiɛ, eze ŋusudia me tɔn, kɔ ɖo osiwo yɔ, oɖo tɔdzi hɔ me. Eyi mawu ŋutɔ ye tsu hɔn lɔ. Mawu na isi gãgã ɖeka tɔ dzadza. Isiɔ xɔ nyigba dzi keŋkeŋ. Esi dzakɔ. Esi dzakɔ egbe dzakɔ do dzi. Mawu na mɔ esi tsi le nyigba ŋuti me yɔ. Esiɔ tsã oto kɔ. Nyigba wo po isi oto kɔ. Esi be dzaso dzi. Isi dzakɔ yɔ tsu 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 gblogblogblo tsu. Game dzi. Imele kpokpui egbe se ŋkpɔ ɖeɖe alo akpɔ xɔxɔ o. Nɔwa ko ɖo xɔ mu aɖeke kpaŋ yigã. Ŋutsiwo ɖe le tɔdzi hɔ me o. Oku keŋkeŋ. Nɔwa kpɔ ɖeɖe, nɔwa gã nyidzɔ. Eɖo to mawu yi xɔ mawu dzi se.